baby choka, njagala choka, omwana yeka, gwe njagala nsempa, tonde kangantawa, ngamba gwomwala wembalala, omukwano gwe nsingo tegera mu bintu byona. Tonyika we nkugamba lelo sirinamu baby embeera yensi olusi yekyanga naye mukwano siri ekyanga baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa kuba kuba ku simu yange obanga you missing me gwe kubeera wange nesimye jangu nekiso jinsimbe ensekenseko tezigwako kutama ngo tudawo akatenge koyambadde onfananidde Beyonce somasoma embeera zange wemberanga nakuwadde oberenga wonyambe kubanga balala sirina yadde baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa tusobe tulwane mu buli mbeera twezimbe tufube tulwanyise ab'ebigambo tubawangule ketonyeka gwake ndibeera wo oluberera kankule nkaddiwe omutima tegulikaddiwa kokoge kogeje kasita oli mu mikono gyange kabalye mputa katulye mpuluka nga tweyagala beibe tondekanga ntawa ngamba gw'omwala w'embalala omukwano gwe nsingo tegeera mu bintu byona tonyiga we nkugamba lelo sirinamu baby embeera y'ensi olusi yekyanga naye mukwano siri ekyanga baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa baby choka njagala choka omwana yeka gwe njagala nze mpa.